ngivuleleni ningangivaleli ngaphandle nami ngizofuna isonto layo ngqongqongqongqo ngivuleleni ningangivaleli ngaphandle nami ngifuna isonto layo ngqongqongqongqo ngivuleleni ningangivaleli ngaphandle nami ngizofuna isonto layo ngaphandle nami ngifuna isoft life pom 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 ngivulele ngingangivaleli ngaphandle nami ngifuna isoft life pom 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 ngivulele ngingangivaleli ngaphandle nami ngifuna isoft life
namanje ngisanokho handful futhi oh namanje ngisakhona angisuki futhi ngizo oh manivala ngena ngenkani futhi angisoze ngasuka manivala ngizongena ngenkani kushoot cause I'm the richest guy inqobo nje ngishoda ngemali bona baphuwa inkinga nje ukuthi banayo imali babengaphuca imali ayiwanda ukuthi bengaba nani cause italenti alikho imali kuphela abasixhomela ngayo the richest guy inqobo ukuthi nje ngishoda ngemali bona baphuwa inkinga nje ukuthi banayo imali babengaphuca imali ayiwanda ukuthi bengaba nani cause italenti alikho imali kuphela abasixhomela ngayo
ngivulele ningangivaleli ngaphandle nami ngifuna isoft life ngivulele ningangivaleli ngaphandle nami ngifuna isoft life ngivulele ningangivaleli ngaphandle
manje ngisanokha handful futhi beat mix mastering nginda ngidlali ngiyayibhonya ihook musuku ngivimba suka ngizokubhonya buka cause iya ngihlasele kuningi ngitira ngikhoma injumo nababa work nabasupport abazi bathole inyuka namapiyano angasile but abulala iyudi ngiyazi kuzoba imini ongasile uma ngistater the truth nomhlaba kusebenza uconnection kuhle kwe-bluetooth nababa work nabasupport abazi bathole inyuka namapiyano angasile but abulala iyudi ngiyazi kuzoba imini ongasile uma ngistater the truth nomhlaba kusebenza uconnection kuhle kwe-bluetooth
ngivaleli ngaphandle nami ngifuna isoft life ngivulele ningangivaleli ngaphandle nami ngifuna isoft life ngivulele ningangivaleli ngaphandle nami ngifuna isoft life ngivaleli ngaphandle nami ngifuna isoft life.